So
nasikia tu ma bla bla bla. Can't understand Kenya mnasema so, nasikia tu ma bla bla bla. Can't understand Buddha
so,
nasikia tu ma bla bla bla. Can't understand Kenya mnasema
so,
nasikia tu ma bla bla bla. Usi react until ujube context. Daughter na niita daddy, meaning si same nikiitwa na mamake. Nimetumwa ni wakanye, msijibes kama Amber Rose, musi end up na masavage. Wanna like pictures on social media than life wanna ishi. Kwa relationship, tunaona things. Wife akijama na lala na jeans. Mil ndio the first sound ukitaja millionaire. Bill ndivyo hivyo kwa billionaire. Apo kwa mil na bill ndio utanionea. From doormat to mat, society bairu na shikwa na kamba
kwa counter, kwa counter, kwa counter, kwa counter.
So
unasikia tu ma bla bla bla. Una get Kenya na try kusema
so,
hii si ma bla bla bla. Hope you get Kenya na try kusema
so,
bla bla bla. Niko show na get Kenya nasema
so,
hii si bla bla bla. Kabisa. Live life worth kusimulia wajuku wakiketi kwa mguu bila kuedit kitu. Hauko kama seatbelt kwa nduthi. Ndiyo soda iwe baridi, lazima ice cube lose its cool. Wale ni wa Maybach, ni hardware mic ukimake meals. From minimal to many more, struggle ya promises za afterlife. Temptation ya hapa sai, kujidai miniskirt, hutaenda down. What are we really fighting for? Kenya unataka kuna wenyewe already wanayo. Mwenye una complain kuhusu sahi, ndio alikuwa prayer request kwa Mola ukimdai.
So
unasikia tu ma bla bla bla. Una get Kenya na try kusema
so,
hii si ma bla bla bla. Hope you get Kenya na try kusema
so,
bla bla bla. Niko show na get Kenya na sema
so,
hii si bla bla bla. Kabisa. Feminist anapenda man hours. Na akimaliza kuomba ye usema amen. Ama sina born to pick fish file. Kama logo ya Audi, together tushikane. Fanya utafiti, utafiti nkukua tofauti ni fiti. Only time wanaume ako straight ni akisimama kwa ukuta ATM, ama akiacha ukuta yellow stain. Octave ananiuliza what I get TJ. Nikamshow Z, wamelala kwa fofo. Mana na shape kila kitu to his liking. Try to fit God into their mortal hands. Si rahisi, bless your pain, ndiyo bado bless your pleasure. Uliza
so,
ama unasikia tu ma bla bla bla. Una get Kenya na try kusema
so,
hii si bla bla bla. Hope una get Kenya mina try kusema
so,
bla 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 bla. Hii si kitu ya kucheza
so,
hii si bla bla bla. Hope una get Kenya mina try kusema
so,